mukyala wasuzotya obubombo nange nazivemu ekisujja sujja eggulo nakomyewo nekoyedde nebye nalabye saabikugambye nalabye kyenena mukyala wange abakyala abasinga mwafuuka nsolo muka munnaffe namusanze eggulo ngali ku bbaala bali ku nyenge kye navudde ekyama mulabire ddala oba balina bbaana kyontegere wabula kyambuuseeko omukazi wange nakyala yabadde atamidde dda ngayina nevubuka eriyolayola bagira lyerigira nirimuza embugo oba lyamututte wasaalondodde kyokka nempulira okunyolwa mwoyo gw'omukazi otayira otya mu nsi eno enzibu ng'olina n'abaana abakulu mutya ensaasira musajja watawunjawunja ensi erimu kabi baganda bange bekyenva nkwewuunya mulumbo wange engeri gy'onkumyemu mu nsi eno enzibu wamufumbye nnyo ofumbidde ddala neyanziza neyanze geeto kyuse emmeeme wetuuse baganda bange buli ayina munnamukuuma mu nju nga yeekuuma bulungi n'atalaya omwebazangako bwe mwalagaana bwe bameka babuzeewo ne bagenda ezira emagombe eterimwa muddo kasita mukyala we ali ejabata olw'okwagala asanyusa bangi naawe saalumanyi oli waddugenda baaba sikulimbye mutaayi wange wawadde nga basinga bakitegeera waliwo ebidibe omutali katola buli lwasunguwala n'afuuka ensolo n'asasula bba ebikyamu mwenda kale mulabye ennyumba sekeredde okwesuula mu bunnya n'ovuma nnyoko nga mmwe mwesimira entaana zammwe kyenva nsanyukira mulongo wange ne bwe musobya kiteyewunta wamma nkuumye ennyo nsiimidde ddala maama neyanziza neyanzeke kuuma ekitiibwa ky'obutakyonoona tutuuse emmeeme weewaamu nkuumye ennyo omukyala wange naye osaana okimanye sitaani gy'ali nzeeyo gye mpitaayita gwe gy'otobeera ebintu bye ndabye bingi mu bantu oli ajja neyeenyumya bwe baamukebera n'anyumya ne ku kyuma ky'otategeera omulala n'akugumya obutatiitiira nga yaakuwagira weejaba ti gw'ayina akategeera tokkirizanga oyo kyaba anoonya kugenda mwenna layini gy'aliko ebaakusiga togezanga nonzita n'ebyobugagga bwe tobitwalanga okugira nga weewala entaana eswaza ate nga n'abaana bo bakotokedde so n'obugagga bwakuwa toli bwetikka nze kyenva nkusaba mulongo wange obe ng'olumirwa nnyo obufumbo waffe tuli okuuma amabujje gaffe bawona obwamuleko obw'enjuyi zombi ye nga ki ky'onoonya ky'otafunaga ekyo buli lwe njeebuuza nkifuna nzeka munnanga ofumbye nnyo ofumbidde ddala neeyanziza neeyanzeke tokyuse emmeeme waliwo essuula empya gyembikudde egy'okukumya ennyo obufumbo waffe njagala nkwagaleko omulumbo wange munjagala eterira bulijjo nja kusooka akoleko olipeeya wenna ku busimbi bwe nnina obusaamusaamu n'abadde baggayo abalikyewuunya ngabara babwe tumbolwa sabiti ne pale yomu najisibude na kunywanga babiri okubana lero njana kubisaya kapande kapwe bampandikire kone nyukute nene jitute na weka wate munda wanya karabulenga itawo butero guza no muntu okujanga netaga ajanga kumala na kuita juli mpozo umutawana anga kwe kubuda osika na bambita wasana bolu ganda wukubudo lwa jitange denyabu na yaba sigatu maranga mweka nyanyo chivagara munange chiri joli buka chigari juu Tinga we mazengu we chigali jange we kumanga nyubuta chununa we mbanga kusobeza tonkwe kanga ochinga mbanga nenungusa nesanyi zile meza bagara na mkumu we mbane chimbula koto kwe kachama nange binsanyu sanja bikugulira olio kunyumirwe kwenka toka take ngamba bakulanga chaba gambe tima kweje yiseji kutirika Oli chivono muna atara wangumu Zena mukisa tambula nawe Kane ya gareke ya gabane kuba Omu kazi umuzivi za teja bata Echupa ya bie tesumuru wa kumi Teba kuita kutoku wa jajamia Kwa inomu tambuze muna angulavye Ofunda na inomu sota mnyumba Omu kazi umutambuze banangalumia Akusivya na wakano tokola sebo Kiosanga na vaho na tumuzendari Nerwa bacha deto mwesiganyo Tejemfane unyo mulungo wange Engeri jangu mie muna taralanga Mamo fumbie nyo fumbi tetara Neyaziza neyaze geto tusememe Usana wakutie mkwano sora Embera jendi muteti sarabaku Watenga ndimwebi watibirara Netebi kutie musanga meme Mitego jasitano jiridanga Otukirange nunganze mugoba Basana wakutie mkwano sora Embera jendi muteti sarabaku Watenga ndimwebi watibirara Netebi kutie musanga meme Emitego jasitano jiridanga Otukirange nunganze mugoba Ama basana wakutie mkwano sora Embera jendi muteti sarabaku Watenga ndimwebi watibirara Na ye kutie musanga meme Itego jasitanyo jiridanga Otukirange nunganze mugoba Basana wakutie mkwano sora Embera jendi muteti sarabaku Watenga ndimwebi watibirara Na ye kutie musanga